Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka, Cirka iyo Dhulka Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, Xasan Cabdinuur Albaro, ayaa dhagax dhigay garoon cusub oo diyaaradeed oo ay yeelanaysa degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Garoonkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada deegaamadaasi, kuwaas oo uu isticmaali doono safaradooda kala duwan ee dhanka duulimaadyada. Gudoomiyaha degmada Ceelbarde, Haadi Siraaji Cumar, iyo Maxamed Cabdi Tool, gudoomiyaha gobolka Bakool, ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu garoonkan u leeyahay bulshada degmada Ceelbarde.
Halkan waxaan u joognaa dhagax dhigga eraboorka cusub ee ay yeelanaysa degmada Ceelbarde. Waa ku faraxsannahay bashaha iyo kurmadda xaaladaha degmada si guud. Waxaan sidoo kale degmada ku sii sugnaa gudoomiyaha gobolka oo runtii muddo badan u joogay degmada Ceelbarde sidii howlo badan looga qaban lahaa oo horumarka ay ka mid tahay oo nabadgelyada ay ka mid tahay. Waan soo dhaweynaynaa waqtiga noo yimid.
Waa idin ka faraxsannaa in wasiirkan ii booqdo magaalada Ceelbarde, niil arga garoonka diyaarado qaabka liin suuq biyow sidii uusan qiiban ku qaado dafadi. Markii sidaaseeta, haddii Ilaahay waa rajeyne in reer Ceelbarde iyo reer gobolka Bakool isku kaalada doonaan garoonkan dhismidiis.
Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka, Cirka iyo Dhulka Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, Xasan Cabdinuur Albaro, ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan u dhammaystiri doonaan dhismaha garoonkan.
Eraboorada magi beledka laa ku baho inay dhul leeyahalo muhiim ah. Kilomitir ahaan dheer iyo inay 3 kilomitir ugu yaraana, gudaha iyo 2 kilomitir ugu yaraana, qaabka hadda oo daliinaka ma aragna gudaha ku yiri. Lamaa dhinaba inay leeyahay daru, leen durugu gudaha luwinayo 3 kilomitir oo dheer ah, 2 kilomitir oo marna gudaha inay leeyahay hal dhul ah. Waana hadda dhul banaan rogna in marna lahan reebna lahan yarna yaa muhiim ah. Eraboorkii u subaaye yaa dhagaha dhagne kanga u soo may kale la socda dhagaha dhiga may kale la socda banaayo geed goy yaa la dareerta shaqaale ka jarta dad ka jarta marna SL gaame oo shaqaalan hayna oo deegaanka ah yaa marna inta hoolka hayanka koyne ee diidan maasigayona maamulka degmada ee kan gobolkana aan mahadnaqaana tan kale ma jeelna insha Allah dileero waqti dheer iyadoo aan hayna hanagadka dambo oo Ceelbarde degnaadaan in ka degno dileero.